ebyoja kuleta musaayi okuwebwa
You may bring such words in other
prayers.
But when you think I'm talking about the prayer, don't think of anything
else.
Don't think about them how you can get hold of them. The heart has to shut down and then it is confirmed and strengthened.
Yes,
praise Jesus.
Because
for God to be with you in this battle, he tells you we can't move together unless we have agreed. And he tells you like this in Amos.
Amos
3:3.
Amos 3:3. Amos esura kusatu. Olunyi wa kusatu. Agamba nti ababiri bayinza okutambula awamu wabula nga batabaganye. Empologoma euluguma mu kibira nga terina muyiggo. Empologoma euluguma mu kibira nga terina muyiggo. Empologoma ento eima mu mpuku yaayo okuliira nga teriiko kyekutte. Ennyonyi eyinza okugwa mu mutego ku nsi nga tebanagiteza kakunizo. Omutego gumasuka okuva wansi nga teguliiko kyegukwasiza. Bafuuyira ekkondeere mu kibuga abantu ne batatya. Obubi bugwa ku kibuga Mukama nga tabuleese.
Olowooza kisobola obeerawo nga Mukama takireese.
Agenda
obuzibu okunyonyola nti ababiri tebasobola kuyita bonna okugyako nga
batabaganye.
Yakireeta nga alifaalinga ku ntalo sale y'olutalo.
He was referring on prayers of battle.
Tetusobola kutambula naye nga tetwetegese.
We cannot move together with him unless we are prepared.
Kubanga agamba empologoma awo tuba tugenda tandika tuba tuwa oluguma ate nga gw'oli wali eri otudde.
Means, as you be roaring, then for you be trembling and crying down. We are sending
back
prayers, battles, and then for you asking for food. You have to be in this battle till when you caught up our. That's where I said a snare cannot get up unless it has caught something. And the bird can't fall into snare unless one. So as we're in this part, we have to be focused. And the Lord is telling us, don't enter into this part before you are prepared. And when you want him to be with you, let us go to Joshua.
We're
going to go in three phases of prayers.
Joshua,
olinyirwa musanvu. Naye mala okuddamu amaanyi n'okukumanya ennyo omwoyo okwekumanga okukola ng'amateeka gonna bwe gali Musa omuweereza wange ge yakulagira, tokyamanga okugaleka ku mukono gwo ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono, olyoke oweebwenga omukisa mu buli gy'onaagendanga yonna. Ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa ko, naye onookirowoolezangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukolanga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu. Kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo, era bw'onoweebwanga omukisa bw'otyo. Sinze nkulagidde. Ddamu amaanyi. Guma omwoyo. Totyanga. So teweekwekanga. Teweekanganga. Kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onoogendanga yonna.
Yesu yali ayingira ntalo.
Joshua was going through battles.
Biranga agenda okulwanisa mawanga mangi.
And was going to fight many nations.
N'okusinga ago Musa yali amaze okulwana nago.
More than Moses had fought with.
Naye Mukama yamugamba.
But the Lord told him
okuwangula busoko demu amanyi
that for you to win them first
okuma omwoyo tolina kwekanga
you shouldn't fear.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus.
So twesiŋŋana nti bw'onaaba oyingira mu ssale y'olutalo
we find ourselves that when we are going through these prayers of battle
olina osooka ogume nnyo omwoyo toyingiramu ng'olina ebintu nti ate simanyi omasikulufizi bw'abaana naye kyankoze obwavu oba oyingiddeku wamulabe ng'okakasa ye mulabewo okakasa oli w'amaanyi okakasa oli mugumu ng'atoli mumalirivu Yesu yebazibwe katonda tali mwetegefu kulwana n'abo abatalina
maanyi
era abatagumye mwoyo
And those who are not courageous.
Wano kyovulaba essaala ebiseera ebisinga ez'olutalo zitulema era nekibeeramu ffekka kubanga ogendayo nga naawe owulira obunafu bwe owulira oba naaba kuba oba ddala bigenda kubeerawo Yesu yebazibwe biba tebijja kubaawo kubanga omutima gwo tegusoose kuguma mukama tasobola kulwana naawe nga gwe ate oli munafu nga ye ate
w'amaanyi
yesu yebazibwe olina okusooka okuba nga oli w'amaanyi
n'ebigambo
by'omu kitabo kino nga bikuli ku
mumwa
ng'obyogera kugambo ebyawandiikibwa oli nabyo yesu yebazibwe
tuli mu Yosuwa essuula esooka tuli ku nnyiriri lwa kkumi Yosuwa n'alyoka alagira abaami b'abantu ng'ayogera nti muyite wakati mu lusiisira mulagire abantu nga mwogera nti mweterekere emmere kubanga ennaku essatu nga tezinnayita mugenda okusomoka omugga guno Yoludaani okuyingira okulya ensi Mukama Katonda wammwe gy'abawa okugirya era Abalewubeeni n'Abagaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase Yosuwa n'abagamba ng'ayogera nti mujjukire ekigambo Musa omuweereza wa Mukama kye yabalagira ng'ayogera nti Mukama Katonda wammwe abawa ekiwummulo era alibawa ensi eno
Yesu yebazibwe
Praise Jesus
kye tutegeddeko tulina osooka okuguma nnyo omwoyo n'okuddamu amaanyi okusobola okulabika nga tulwana entalo zino ez'omwoyo bwe butuuka nti katukuba bannabbi ba bulimba emyoyo egibakozesa togamba ate bannaye kaakati gundi ye ndowooza alimu okuku birungirungi otimpula
butimpuzaawo
bw'okeŋŋenterwa bw'oti teri ssaalayo gyeraga
When you get weakened, there's nothing. The prayer won't work out for you.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Inokubango so se normally ya ne wekene nyo lutalo bwe lugendo okubeera.
How to first get determined.
Rosimbulanga ne kyogendo okulwanisa tokimanyi.
Don't start when you even don't know what you're going to fight with.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Era kulu lino ne wakubadde twagala nnyo bulijjo litwegatteko mu lutalo mu ssala zaffe ez'olutalo.
However much you want this heaven to come and join us in these spiritual battles,
tebasobola kwegatta ku muntu yenna nga munafu.
They can't join to anyone who is weak.
Oyinza okuba no mbigambo oyogera naye nga omutima gugwo gugamba ah.
You may be speaking verbally, but when your heart is saying no, indeed.
Obanga byoyogera tubitegeera.
Because when what you're speaking is not understandable.
Nkusiba nkumenya.
I bind you, I break you.
Nga tomanya ani asiba mutuufu.
You don't know who binds.
ogamba faya naye tomanya ani ayokya
ogamba
oli mu mbeera ey'obutategeera by'okola naye nga tusoma ku ssale eno ey'olutalo
tuli
baakumanya enkolagana yaffe n'eggulu naye nga tulina okuba nga tusoose okuguma ennyo omwoyo n'okuddamu
amaanyi
Yesu yebazibwe so tulina okuba nga tumaze okuguma nnyo omwoyo n'okuba nga tuzzeemu amaanyi Yesu yebazibwe seraba oluganda wano mu Luka 8 Mukama waffe atugamba bw'ati
Luka essula ya 8
Luka munana. No, iri Matayo 18, 18.
Matayo sura 18, ulinyi wa 18. Agamba bwati. Mazima mbagamba nti byonna byemusiba ku nsi birisibibwa mu ggulu. Era byonna byemusumulula. Era byonna byemusumulula ku nsi birisumululwa mu ggulu.
Yesu yebazibwe. Mukama yali agezaako tulaga musala zino ez'olutalo.
The Lord was paying to us in this spiritual battle.
Tulina okubanga tukwataganye n'eggulu.
We have to be connected with the heaven.
Tegeeza tuba tulina okugenda mu lutalo nga tutegeera ddala ani gwe tulwanisa.
That means we have to go into the battle knowing whom we are going to
fight. Ddala n'eggulu gwe litunuulidde.
That is the heaven also looking at that person.
Nti eggulu nayo lifokasinze ku ekyo kye tulwanisa.
That is the heaven also focus on whom we are fighting against.
Oba gwe nawe olwana bibyo n'eggulu liri ku byalyo.
Bwe
bakugamba nti munaasibanga n'eggulu nga kisibibwa.
Ffe
tubeera mu mubiri n'omusaayi leero.
Naye
ate bali be tulwanagana nabo bali mu nsi y'omwoyo.
Those who are fighting against the and the spiritual world.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Akiba kigenda tutwalira bwe tutakwatagana na ggulu kubanga ffe tetusiba. Tugenda eri n'okwata omuzimu n'okola ki n'ogusiba.
When we are to bind, it's not we hook and bind the demons.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Twesingana nga ffe tuli mubiri.
We found ourselves in the flesh.
Nga waliwo ate abava mu ggulu okulabika nga bakwata ekyo okukisiba.
But there are those who are coming from heaven who are going to come and bind what we are fighting.
Oba okusumulula.
Or to release.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Kati wano okubanga omutima gwaffe gumaze okuguma. N'okutunuulira ekyo kye tuba tugenda okukola.
So when our hearts are strengthened and focused on what we are going to do.
Kweyongerako olunyiyi n'oluddako amaanyi.
Tuli Matayo sura 18, onyi wa 19. Nate mbagamba nti, oba bannammwe babiri. Bwe beetabanga ku nsi buli kigambo kyonna kye balisaba kiribakolerwa Kitange ali mu ggulu.
Yesu yebazibwe. Oba babiri bwe bamala ne bakkaanya.
Tugambe
tuyingidde mu ssaala y'olutalo.
Mu
ssaala y'olutalo ebiseera ebisinga tusooka ne tukkaanya.
Ne
tugamba kakano tugenda kuyuuya side ki.
And we say let us first disorganize this part.
Oba tubikuliddwa ffenna nti osobola okukwata ku bana ab'omu nnyanja omulala n'akuba abali mu nsozi.
Kugamba
tuteekeddwa okuba nga tubikuliddwa ebintu ebifaanagana.
So you have to be revealed first of the similar things.
Ne tubikkaanyaako ne tutegeeragana nti be bano abatukozesa bwe bati bwe bati.
And we come into agreement.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kati ntandika okulumba kubanga eggulu kati balisobola okukwatagana naffe.
Then we can begin to fight because the heaven has connected with us. Having revealed of them.
Siku da onoga kati tukuba nkuba jajjange yafa abadde annumba mu biroto.
It's not just a matter of speaking words that I bind those spirits of my forefathers who were attacking me through dreams.
Kakati okakasa nga jajjawe yakulumbye.
Now are you sure that it was your father who came against you?
Oyinza okusaba essaala mu ssaala y'olutalo nga tezikugasa wadde.
You may pray a prayer which is useless for you.
Kubanga ozisaba nga tezikwatagana na ggulu kye litegeera.
Because you're praying them but they're not connected with what the heaven understands.
Yes, ye bazibwe.
Praise Jesus.
Muteekeddwa okuba mukibikuliddwa mukikkaanyizaako mukitegedde bulungi.
It has to be revealed and then being agreed upon.
Sikamba nti muzimu gwa jjajja gwe gwa nnumbi.
It's not to speak as it was the spirit of my forefather that attacked me.
Okutegeera nti ddala jjajjange waba yafa.
I have to be understand that if my father died, my grandfather died, and he was casted into hell,
so
how did he come out of there? You have to be knowing that it was the fallen angel who came through my forefather's image and then attacked me. That means there, the heaven understands you. Because for it, it knows that these foreign angels, they know how to mimic into the angels of the light.
Kati basobola okwefuula ekifaananyi kya buli muntu.
So they can use anyone's image or picture.
Naye kati bw'ogamba nkulumba gwe jjajjange yavudde magombe.
Now, whenever you speak such word that I bind that forefather of mine who came out of hell.
But Maraika Gorwana na Yagambo Banku Banyo.
Now the angel who is fighting for your soul is asking
Magombe.
Now the father was binding in hell.
Kakati ati yaduseyazi.
And then he was saying he came out of hell.
Kati what ikedu kuba okukanya.
There must be a
kukulirwa kuchiche tugendo kora.
For a liberation of what you are going to do.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
Don't
just get things and begin to beat which you don't understand. You may end up fighting battles that won't help you. You'll see what you've beaten today, it comes back even tomorrow. Because fighting against the shadow and leaving what you're supposed to be fighting. If he comes through your forefather's picture, he's just on your mind. So that you can fight against
the
you're shooting the shadow yet for him is on the other side.
Yes, he was with.
Praise Jesus.
It was mass.
Matthew sura 18 tutuse kunywa 12. Kubanga we baba ababiri obaba satu nga bakunganye mu linnya lyange nange ndiyo wakati wawe.
Ndozo ulira bulungi. Mukama afi naita moyo mutukuvu.
When our master was passing through the Holy Spirit,
arabi kama sekati gafesi. Ngatu tuli tukanya ku nsonga nga tuzibikulibwa bulungi.
He manifests ourselves.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Atuchuse Julius yango myambe. Yes, he was with you.
Praise Jesus.
Nti singa tukanya kunsonga.
If at all we agree upon it.
Ngane kuru litegede nti kyecho kyennyini kyeje kibikulidwa mbya wa
heaven tukuru has agreed upon it that we have gotten revealed of.
Kitegeza nti eguru yennyini tweyunga ko masekati gafe yennyini otwera tuli.
It means that heaven is going to join us just within our midst.
Bamalaika baba ino tuwega tako.
The angels are going to join us.
Mchisele eto vodu mabutumi kati malaika kundi kuata mkubo lino. Gendo urumbe wanu.
In that moment you can command a certain angel to go and attack a certain place.
Wetu maro kubikuli wanga tukanyi za kuchintuwe.
After being revealed and we have agreed upon something.
Yes, he was him.
Praise Jesus.
Nesi kubayo na urumba urumbi.
But it's not just coming out and me attack.
No gama ndabia.
And you claim that there are spirits of demons who are coming out of hell.
The ground.
That in heaven is not there.
Because
in heaven they know
you.
And you cannot run away from that hell. But now when you claim that there are demons that are coming out of hell, it cannot work out. In heaven they don't realize what you are really talking about, whether it is in truth. However much you pray and sweat, you would have already spent your own
life.
The heaven cannot join you in that mission. Because what you speak is out of control and out of scripture.
Yes, we have
seen. Praise Jesus. This angel fulfilled the word of God. And they cannot just be joined to you in worthless words.
So for a minute, meaning to say, but I hate to be far.
That's why we always pray, but we don't receive.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
Look better. What do we say as we was as you them?
You remember all the prayers that you used to pray.
Basa,
you break and you bend, you beat. But whatever you have been biting, you have been binding, you don't know. You find yourself you have prayed, but all those battles have not been
fighting.
Because you have not been connected to the heaven.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
So tuino kulabikanga tumazo kubanga tukwatagana obakabaka muno bwo muguru.
We have to first join to the kingdom of heaven.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
Nasina kulabikanga ngena nyeyo.
Before I go further,
njagala kusoka okubulira.
I want to first
utaro lwaso kabaka bwo muguru.
The first part which was when the heavenly
utaro olunene olwaso ka.
The first great battle in the kingdom of heaven.
Then tulabe no utaro masekati awo atenga na olwali lunene.
And we also see that battle in the midst because it was also great.
Ateno utalo rujo usemba yonga na uru nene.
And the last battle which is also great.
Zentaro za mirundi ya sato.
Those are the three kinds of battle.
Obulala kuno bula mkama nga bana baisa ya bajia misti kugenda kana ni butaro kukuomu wakati butini.
The battle just within the Medes is a little bit simple. It just calls them the floods of Noah.
It's
the same battle that you are going to join today. They are minor battles, but they are those which are great. They are of three types. The two have already been done.
There's
only one remaining, which is great. Now, where we are here, these missions of these battles are minor. Whether it is demons, something of the sort, is minor. So, the battles which are just in the
midst are minor.
But the first battle to be fought by our Father, being joined by our Lord Jesus Christ, together with the Holy Spirit, is the battle to fight against sin.
Yes,
praise Jesus. The Bible says that you have not fought to the extent of pouring out blood.
Yes,
praise Jesus. But God reached a moment when he fought a battle and poured out blood. And he even gave out his own begotten son. Him alone he loved so much.
Yes,
praise Jesus. He just gave him out and said, maybe that let me just fight the last. This was the first battle and it was the greatest.
Yes, you ever see.
Praise Jesus. There was no anything like a Christian which joined this battle. There were only three people in this battle. There is the Father, the Son, and the Holy Spirit. People are not going to this battle. Even the angels were not going to this battle. No creation was allowed to be in this battle. Praise Jesus. But the second battle, we see that there are angels there. And there are human beings. Praise Jesus. But even the last battle, there will be no man. There will be only angels and creation and our Lord Jesus Christ.
Yes,
praise Jesus. But the first battle is the battle to fight against sin. Why is it a great battle? According to Mark 12, verse 25 up to 27, he says like this.
Mark 12:25. Tikubanga bali zukira mubafu tebali wasa, so tebali waira, naye bali banga ba malaika abo muguru, naye ebyabafu okuzukizibwa temusomanga mu kitabo kya Musa ku kisaka Katonda bwe yamubuulira nga agamba nti, nze ndi Katonda wa Ibrahimu, era Katonda wa Isaka, era Katonda wa Yakobo, si Katonda wa bafu.
Owulidde bulungi? Kati jukira empeera y'ekibi,
remember the reward of sin,
kubeera kufa,
is death.
Kati Katonda buli lwabeerawo okufa,
now wherever
there is,
God has made a very big loss. He doesn't have creation. Because it's not God of the dead,
he's
God of the living. What he had to first do in all the battles, to fight sin. Because if at all it remained, there I would not be having people. There I would be not having sons.
Yes, he ever said.
Praise Jesus. It was the first battle that he had to first look upon, so that he can take our sin. Because he knows the God of the dead. And the reward of sin. According to Romans 6:23. Romans 6:23.
Kamba bwati. Nti kubanga empera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe.
Yesu
yebazibu. Praise Jesus.
Empeera y'ekibi,
the reward of sin,
kwe kufa,
is death.
Kakati ate Katonda agamba,
but now God is saying,
nze siri Katonda w'abafa.
I'm not God of the dead.
Tasobola kubeerawo ng'abafu bafuga.
It cannot be there when they are dead.
Kubanga yaayagala abantu babeere mu bulamu obutaggwaawo.
But he wants people to be in eternal life.
Olutalo lwe yalina osooka okulwana,
the first battle he had to first,
kwe kulwanisa ekibi,
is to fight sin.
Yes, you ever see.
Praise Jesus.
What we mean, Mumenge Jacob, Banga, Gazako, and say,
there are very many works that he did as he was going to fight against sin.
When Murio put on the Gurun and Savi,
that is the creation of the heavens and earth, which are.
We are to say, we could not take him Gurun and Savi.
When he was in above the heavens and then he created this
existence.
So that he can test us to be moved out of sin. It is sin that brought commandments.
Yes, we have his way.
Praise Jesus. And it is sin that brought all the tests that we are going through on earth.
Yes, we have his way.
Praise Jesus. But these were all ways of fighting against sin. There are certain sacrifices that are involved. But
we
couldn't take away sin.
Yes, we have his way.
Praise Jesus. And this battle was already being becoming hard.
Yes, he was
going. Praise Jesus. You know, there is something which looks to be simple, but yet it claims to be more troublesome. Like sin. Because the Lord is telling you that he's not God of the dead. Now, wherever there is sin, there is death. Not this fleshly death only, but even that of the lake of fire. It brings to destruction of the souls that he created. Remember, he's the father of all souls. But it does not rejoice in the destruction of a sinner. You remember him in Ezekiel 18.
Yes, he was when.
Praise Jesus. Now when he speaks about death, he
says
that souls that he created that are going to die.
Yes, he was.
Praise Jesus.
And
he's the one again killing them or destroying them. Now just imagine all those who were in Adam had to be destroyed. It was a very tremendous loss. This loss also involved all the angels. Because of the kindness of the devil and what he had implanted in them as sin. In all the reason of the creation, our mother was created a childless woman. Or a widow that was cast out of
marriage,
does not have children. When the devil has stolen all our children,
yes, he was
raised Jesus. You may not have imagined about that it was a great battle.
Yes, he was.
Praise Jesus. But when I was asking about God, about his battles, he told me it was the greatest battle he has ever fought.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Yes, he was.
Praise Jesus. It has been the greatest battle to him. There are very many things that are written up here in the Bible. Do not do like this. Do not speak evil. It's not an easy battle. If at all sin was only in man, you could have just
bind
man. But sin is like a worm, which goes on eating people.
Yes,
praise Jesus.
The
one who produced this is God's Son. But the sin is so.
It
eats the soul and destroys it.
And now
the soul begins to do things which are opposite to what God created it for. If you have ever thought about that issue,
yes, we have.
Praise Jesus.
The thing
that can change the spirit or the soul that God created, and it begins to do things which are evil, contradicting with its creator,
ekigambo kyetuwogerako nkizina entalo endala akwata busitaani
busibaomumalaika
obwagwa ekyo kyangu nnyo kutuma butumi nti malayika gwo nigenda
omukwatnaye
olutalo lw'ekibi
oyinza
okuba baleeta olutunuulirangako naye lutalo luzibu nnyo yesu
yebazibweera
bangi olokoka wano mutufu n'owuliranga gweoyagala kgenda mu ggulu naye ng'ekibisebwe
kikulemedde
olutalo lwe lumu olwo
luwandisiza
ebiweebwayo ebya buli ngeri
being removed very many sacrifices
twasooka netuwaayo buli mbuzi na buli nsolo na buli kiwuka tugeze tulwanisa kibi naye munnanga kyagaanirawo paka ku last moment nga kitafaina okuwaayo
omwanayesu yebazibwa
manya lutalo lwali lugenze wala
nnyo
yesu yebazibwa oyinza okuba ng'olabaawo katonda okuba abalabe bogulaba alwana nnyo mbw akoze ettalo
lwamaanyinaye
katonda agamba obuntu butono nnyo yesu
yebazibwa
ne waliwo olutalo olunene lwaki
alwana
era ye agamba omwomutukuvu yali ayogera annyonnyola ku nsonga
eyoyagamba
mu balayokaana esooka essuula eno eyokutaano
nti kubanga buli ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi era kuno kwe kuwangula okwawangula ensi okukkiriza kwaffe era awangula ensi y'ani wabula akkiriza nga Yesu ye Mukama wa ye mwana wa Katonda oyo yeyajja n'amazzi n'omusaayi Yesu Kristo si n'amazzi gali gokka naye n'amazzi gali n'omusaayi guli era omwoyo yategeeza kubanga omwoyo ge mazima
yesu yebazibwe buli ekizaalibwa katonda kiteekeddwa okuwangula ensi n'ekibi ekirimu wabula ekigambo ekyo kiwulira nga gamba oyinza okuba obadde ggwe olaba entalo endala nnyingi
olaba
toliidde tonywedde tokoze
otya
naye nga ye katonda agamba waliwo olutalo olumu olukulemye
njagala
owangula ensi n'ekibi
kyamukubanga
buli ekizaalibwa ye kiteeka okuwangula
ekibi
yesu yebazibwa lwe lutalo olwo olukyasinza okuba oluzibu era
olugambo
yesu yebazibwe lwalimu okusiiba kungi
kugamba
twagezaako okusiiba
It involved a lot of fasting.
Naku makumi ana.
40 days.
Tusiibye satu.
We have fasted 3 days.
Tusiibye abiri mu olumu.
21 days.
Awo wonna tugezaako okulwanisa kibi.
In all that we are trying to fight against sin.
Naye nga ekibi kifuuse ekizibu kati
ate. But sin had become a real
yesu yebazibwa
problem. Praise Jesus.
Naye nga mukama waffe olutalo nno yagezaako okutunulamu.
But our Lord tried to look at it. To look into this battle.
N'agamba nti newankubadde abantu balikola buli ekisoboka kyonna ne bagezaako okulwanisa ekibi ŋŋenda kubalaga nti ebyo byonna bye bakoze byonna tebisobola
kuyesu
yebazibwe omanyi nti kitaffe yategeera okuba ku luberebe tetusobola wangula
kibi
ne waba tuwadde amateeka
newankubadde
nga atusiibisizza newankubadde nga tuwaayo embuzi zonna n'enkoko zonna olwo olutalo yali yalaba ebyedda nga tusobola kuluyita mu ngeri
yokuluwayesu
yebazibwa wabula olutalo lwali lulina okuba nga luwangulwa nga awaayo omwana we era ye agamba yamuwaayo okuva kutondebwa kw'ensi
before the foundation of the earth.
And
he knew that this is the battle that would take away sin.
Yes,
praise Jesus.
Because
it involved his only begotten son.
According to
in John chapter 3 verse 16.
John 3:16. Tikubanga Katonda bwe yayagala ensi bwati. N'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensi erokokere ku ye amukkiriza tegumusinga atamukkiriza gumaze okumusinga
guno musango ogwedda
this
musango gwetwakoledda
this this is a judgment that
oba ekibi kyetwasooka okukola
the evil that we first
mulubereberye esibula eri eyokusatu
that we performed in Genesis chapter 3
naye nga Katonda alaba ekibi kino neggulu n'ensi tebinaakubaawo
but the Lord saw this sin even before he created the heavens and earth
obulaba agamba nti amukkiriza tegumusinza
that's why he has said that whoever believes him has not been condemned.
Yes, he was to
praise Jesus.
Atamukiriza kumaze okumusa.
Whoever have not believed him, he has already been condemned already.
Kibadde kikulu nnyo okusooka okumanya olutalo luno.
It has been very important to first understand this.
Yes, he was to
praise Jesus.
Kubanga gwenza okwaba tetokiraba nga olutalo oluli awo olw'amaanyi.
Because we may not have looked at this as an important battle.
Gwe ng'olutalo olulaba olw'amaanyi bakubye omulogo ku kyalo mukama.
That when you have just only looked unto those battles that when they have striking down the wizards on your village. And you claim that to be the greatest
rule.
My friend, the greatest rule, and which was the first, is to fight against sin. However much you would have already striking that down and you have given
us
and gives you all the belongings and the houses.
When
you had not taken away sin, you will not be saved.
Yes,
he
was
president. You will just end up again putting you in the lake of fire.
And he melts
that soul and know that he has already been
dealt with.
That's why in Matthew 10 he tells us that do not fear that one who kills the flesh when he cannot kill the spirit. The sin brings death. But this death is like God is the one who makes them rich man. Because if at all you are eaten away with sin, God can no longer see you as his child. He has put you in the lake of fire so that he can melt you.
Yes,
he
was.
Praise Jesus. In all that, the Lord was trying to fight for us. And the first battle, it was like the one who has to come and save us.
Yes, he was.
Praise Jesus.
That
is the work that we Revelation
13:8. Era bonna abatuula mu nsi baligisinza buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Eyatibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi.
Yesu yeebazibwe. Nti ye Katonda kye yakola.
Okuva
ku kutondebwa kw'ensi yamanya
nti
omuntu ne bw'aba akoze eki
kyonna
tasobola kulabika nga wanga olutalo lw'ekibi okuggyako nga ye Katonda akutta omwana we
n'amuwaayo
omwana ono n'ayiwa omusayi gw'obulamu bwe gwe musayi gwokka oguli mu antivirus y'ekibi
which contains the antivirus of sin.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
There
is nothing that can rub sin out of
us
except his blood.
Yes, we have seen.
Praise
Jesus.
If at all this word happened to get any sickness, that within one day you are already down.
mukora amamotoka gagasaaki.
However much you buy cars and houses, what would be the benefit of them?
Yes,
praise Jesus.
Naye mukuba abalabe bammwe.
However much you respect your enemies,
abalisigala mu bifo ebyo mulwaniridde bali babaani.
Who will remain in those posts that you have fought for?
Yes,
praise the Lord. The first thing is just to get immunized of that sickness. And you find a way out to fight that.
Yes,
your
enemies.
Praise the
Lord.
The Lord knew that the remaining are not our troubles, but the sickness of evil or sin.
Yes,
praise Jesus.
Antivirus.
And he created the antivirus. And he put in his son. And it was in blood.
Yes,
praise Jesus. So that he can rub away that seed. We are on that part up today. So that he can cleanse our souls out of sin.
Yes,
praise Jesus. You might think how sin looks like. Unless you maybe are going to fornicate and steal.
And you see
its seeds or fruits.
Yes,
but you see its color.
Hanemani kara yechibi.
Who knows the color of the seed?
You
first to get to understand that this one is
brewing.
But this one who always pumps him to be brewing like that, who is he?
Yes, he was.
Praise Jesus.
But
sin is always called be evil desires.
Or
to desire to sit in the throne of God, which involves destroying the preparations of God.
Yes,
praise the Lord. It means that sin,
antivirus,
the only antivirus that could remove it away was the blood of
God.
Let me tell you one thing. Don't you see that America happens to be more stronger than others? But if at all you can get a sickness and inject this in these armies, they cannot fight it. You have already dealt with them. The Lord is the Lord of hosts. But see, it can trample them all his armies down.
When the chimucha kusetu chijiri abamare kariyada, baadhi usibuwe chivi.
Remain with us.
Wuri kati tukugeza koko gera mji ate yomsi yomo yote gere.
We are going to talk about the reality.
Nchini zokuwa kutona tega utaroro we rufana.
You might not have gotten the picture of this, but
kakati wuri disa.
Now,
abantu mna wachukide katonda kunsani wachusha.
Those who have turned to the Lord against the Lord, who has turned them? That is sin of sin. If
nobody
leaves that sin to go eating up people, that all
God's
have been taken away.
You
see how the battle is going
to be.
The Lord will come and burn you as he destroyed. Because if at all he doesn't bring that, the blood of Jesus,
then
there will just be remaining only to send fire. And that is the end of sin. That's the lake of fire. That whoever is going to still remain with that sin, he has put you in the lake of fire so that he can burn you. And they have to burn you eternally. Because have you understood the depth of this battle?
That at the end of the day,
if you remain with that sin, they will put you in the lake of fire. That's the last treatment you can ever receive. I never knew how deep it was to be more serious as a battle. But the examples that I saw, and he said that, don't you see that America looks to be strong?
I just
win them just in the blink
of an eye.
I suspect them with sickness at once.
And
all the army trampled
down.
Where would they get the strength?
Because
you have made very many rockets.
There are technicians that have
trained them. If at all you strike them with sickness,
there you would
have
avoided. You
would have just find all their weapons just there.
Because
the Lord is great in war.
Yes, he
remained with his great weapon, the lake of
fire. If you remain
with the sin, you put in the lake of
fire.
When you reject the antivirus,
or
the treatment that can heal sin. I think you have maybe getting out clearly out the way. Now those who have been thinking that that maybe your cars have been led captive. But when you understand the battle that we are studying about, you may get solved and then later maybe you rejoice.
Because
after being revealed of it, you come to realize that however much they would have given you cars, however much they would have given you a lot of beautiful
cars,
when they have not taken sin out of you, you have no
way.
And there have been no joy. There have been crying and mourning after hell.
Yes, he was.
Praise Jesus.
That
battle is great in the kingdom of
God.
It was fought from the beginning or the foundation of
it.
However much we see Jesus Christ being manifested in the later days. Chapter 9. Verse 23. Hebrews 9:23.
Nti kale efananye eby'omuguru kyabigwanira okunaazibwa n'ebyo naye eby'omuguru byennyini okunaazibwa ne saddaaka ezisinga
ezo. Already kakat singa ba malaika bonna bali baliriddwa ekibuka ekyo.
That if at all the old angels has been eaten up by that sea,
olowooza twandibadde tutya?
How much more would we be looking? Because
in
the entire heaven had been already been corrupted by this sea. Many of the angels had been taken because of this sea. But
there
was preaching of gospel in a different ways. Preaching about the blood of Jesus
Christ,
which can take sin away from them. And all these Michaels to get a lot of strength.
Virus them.
It was after when the other virus had been taken away. We are talking about sin.
But
these other people, it still remained in them and fought against the Lord. There was nothing which was hard. As this virus was sin that made a third of the angels. It is around 3.3 trillion. Of the fallen angels. But what
happened
to them was only one. It was the virus which is called sin.
Yes, he was
impressed Jesus.
But
it had planned to eat the entire Jerusalem. As it ate all the man. Do you know that every man it had been killed? Because all of them passed through
Adam.
There's a certain calculation that the devil had put forth. That he can make sin to eat the entire Adam, so that everyone that comes out of Adam is also destroyed. But the problem that happened about the angels, that for them they are not being produced
as one.
They were created at once. And you have to go and capture one by one, and so that you can.
But the program was
different.
And he
made us to get that sin through the blood. And we all got that virus.
Otegedde enkola lwaki ekyatufu kyatulyaffe enna omulundi gumu.
So that you can get out the picture well as to why it ate all of us.
Yakiyisa muntu omu kubanga ffenna twalina kuva mwoyo.
He passed through one person because out of that person we were all manifested.
Kati ate ekizibu ku bamalayika nti baba batonda olunaku mulundi gumu.
But it was troublesome to the angel because for them they were created at
tebalina musayi gw'obandigambye nti ono yakijja mu musayi gw'oli
ne kiyingira mu not get it clearly whether he had been gotten from a certain blood of a certain person.
Kati yalina kukwata omu kwomu okumufera n'amuyingizaamu
ekiwuka.
Yes, njagadde tugaziwe mu lutalo n'olutegeere bulungi era bw'oba ogulumiza Katonda mu ntalo zakyasinze okulwana ng'ogenda otutandika essaala yonna ey'olutalo oba ogenda kukuba bamasaza bawa olutalo lw'osooka okugulumiza kwe kulwanisa ekibi nti Mukama tukwebaza olw'olutalo olukulu era olunene lwalwana okulabika ng'otuggyamu ekiwuka.
Which you fought so that you can take away virus out of us. The virus of sin. When you put the blood of our Lord Jesus
Christ,
so that you can win that sin.
There
you will be speaking knowledge. You will be speaking knowledge.
Yes,
praise Jesus.
You
have been saying the Lord, you have brought loud people from Egypt. And you speak all the nations around
there.
And you say, this child doesn't know the greatest battle that I fought. There are certain battles that is looking keenly.
Kati gwe ate okyayogera ku buntuntu bwalabanga obumere y'abaana bya magero. Naye ng'ate alina entalo enkambwe z'alwanyi.
Tuli mu Ebulaniya essula ya 9 olunyiriri lwabiri mu 4. Kubanga Kristo teyayingira mu kifo ekitukuvu ekyakolebwa n'emikono ekifaananyi ng'ekyo ekyamazima naye mu ggulu mwennyini okulabika kaakano mu maaso ga Katonda ku lwaffe. So si kwe kuwangayo emirundi
si kwewangayo
so si kwewangayo mirundi mingi nga kabona asinga obukulu bwayingira mu kifo ekitukuvu buli mwaka n'omusaayi ogutali gugwe kubanga kyandi mugwanidde okubonaabonanga emirundi emingi okuva ku kutondebwa kw'ensi naye kaakano omulundi gumu ku nkomerero y'emirembe alabise okuggyawo ekibi olw'okwewaayo yennyini.
Yasalawo alabisibwe eno ku nkomerero.
He was just manifested at the last.
Okulabika ng'aggyawo ekibi.
So that he can take away sin.
Lutalo lwali oluzibu.
It was a troublesome battle.
Naye eri Katonda lwawangulwa.
But God it was won.
Ffe tukyalimu okujeema okukkiriza omwana.
It is only us who are bearing against the Son.
Era n'okugaana ebigambo by'otuula mu ffe.
And reject his word to be within us.
N'okugaana omwoyo omutukuvu otuula mu ffe.
And reject the Holy Spirit to sit within us.
Bwe tugaana omwoyo omutukuvu.
If at all we reject the Holy Spirit.
Tuba tumaze okugaana omusaayi gwa Yesu.
There we have rejected the blood of Jesus.
Era tuba tumaze okugaana amazzi agatukuza.
And we have already rejected the water that cleans us.
Kubanga omusaayi n'amazzi n'omwoyo.
Because the Spirit, blood and water.
Bakanya mwomu.
They agree as one.
Bw'ogaana omwoyo omutukuvu.
When you reject the Holy Spirit.
Oba omaze okugaana omusaayi gwa Yesu.
There you have already rejected the blood of Jesus.
Era n'amazzi agakutukuza.
And the water that cleans you.
Bible kyeva egamba nti omusaayi n'amazzi n'omwoyo bakanya mwomu.
The Bible says that blood, spirit and water agree as one.
Yes, he was with you.
Praise Jesus.
So okulabika nga ajjawo ekibi.
So that it could take away sin.
Naye nga ffe twasigaza paati eyo okulabika nga tukkiriza ekibi kyaffe.
But we had to first reconcile with the Lord and acknowledge that we committed that sin.
Era kyava ayogera mu bbaluwa Yokaana esooka.
That's why he speaks in 1 John.
N'agamba nti naye bwe tukkiriza nga tuli boonoonyi.
That if at all we don't acknowledge that we are sinners.
Ye mwetegefu okulabika nga tusindikamu antivirus ene sobola okutta
ekibi. If at all we acknowledge that we are sinners, it's already ready to send this antivirus within us.
Katusomeyo oko.
Let us read there.
Tutandika onyolo munana.
Verse 8.
Ayo baluwa Yokaana ekisooka esuula.
Baluwa Yokaana esooka.
Esuula esooka.
First John chapter 1 verse 8.
Bwetwogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe. Bwetwatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okututukuza nti n'okutunaazaako byonna ebitali bya kutuukirivu. Bwetwogera nga tetwonoonanga tumufuula mulimba songa n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
Tumufuula
mulimba ate nga Katonda okuva ku lubereberye ekibi yakiraba. Yesu yebazibwe. Yalaba ekibi okuva ku lubereberye n'ateekako engeri gy'anaalwanamu olutalo n'ateekayo antivirasi eddagala ly'okuwonya ekibi. Yesu yebazibwe. Era mu lutalo luno olwokubiri olulimu omwoyo omutukuvu ne bamalayika bo bagamba nti singa tegwali musaayi olutalo baali tebalusobola kuba baali balwadde, baalina ekirwadde ky'ekibi nga newankubadde wandibadde olwana olutalo lye wandiwulidde olyagamba naye mugenda kuluwangula, wandibadde owulira muli ng'ekibi kikugamba temugenda kulwana temusobola kuwangula. Ne bawa obujulizi ne bagamba nti naye naffe twamuwangula olw'omusaayi gw'omwana. Bagamba nti entalo ezaddako zaali nyangu nnyo oluvannyuma lw'omusaayi okujjawo. Entalo nnyingi ezaaba mu kibuga Yerusaalemu tujja zisomako wali mu kibuga nga tukisoma mu lugendo lw'eggulu, naye nga entalo zaali tetusobola kugoba sitaani mu ggulu ne bamalayika be baali balemeddeyo era bamalayika bano abaagwa baddiranga ne bajja ku nsi ate ne baddayo mu ggulu. Mayiko baalwanagananga nabo bulijjo naye nga tebasobola kubawangulira olw'ensonga emu baabeeranga bayimiridde ku lutalo nga mulimu abamu bakyawuliziganya n'ekibi kibagamba temusobola wangula nga nabo bagamba tuddeyo twetuulire era abalala baasalanga n'eddiiro abamu baabawambanga nga balulemeddemu. Jjukira nga tebali bumu kati mulimu be baakwata baabasiŋŋana ku kagga k'e Babilooni ne bakwata ne bakatwali ne bagamba yimbe ennyimba za Yesu baziyimbire mu Lusifa. Era bw'otunda zabbuli yegamba nti abaatuwamba baatulagira oyimba ennyimba za Sayuni mu nsi etali yeewa. Kubanga amatwale agamu ag'ekibuga kino gaali gawambibwa naddala gano ziyingirakulyatujja kuba tulaba ku mugga gw'e Babilooni emigga egyo egikulukuta mu kibuga aliwo gwe bayita akagga k'e Babilooni. Yesu yeebazibwe. Jjukira Babilooni mugimanyi wano ku nsi. Yesu yeebazibwe. Naye nga ba foreign angels baali bali mu Nabukadenezo tujja bikwasaganya nga tutuuse mu lugendo lw'eggulu. Naye nga baalina obunafu bw'ekibi nga tebasobola kulwana kyekimu kati teeberezaamu nga tuli mu lutalo sasinotunulya muno nga ye yafuna emmotoka gwe tonnabanokibi nga akugamba kati olwana biki Katonda gwe nga takuwangana ku mmotoka bw'ate okuba basitaani abaamasaza biki bikyolina kaki abo b'okuba ffe tubawadde bye balina tugagawaza gwe olina kaki. Jjukira oba okyawuliziganya n'ekibi ng'olina ekibi mu ggulu awo we bakubira mu lutalo batasobola kuyimirira ku lwali. Kyandibadde kirungi Mukama n'akulaba ku ntalo ezo bwe zibeera n'olyoka ozirengera kubanga baabakubanga obwamanga tebasobola kuyimirira
and they couldn't stand.
Era abamu baabagendangamu nga balinga bambega.
And others could go them as far.
Abebaboogeramu temusobola kuwangula olutalo.
Yes, the way you are looking, you cannot win.
No, no, nakigamba munno n'agambye tusobola kuwangula.
You cannot also win this battle.
Nekigenda nga kiri adamu bamalayika abo.
It went on being spread to the angels.
Era kyobula aluwaga nti bwe twamala okulabika nga obusibe bwaffe buziddwa.
After when we have been taken out of captivity.
Mbu twalabika nga ate abaluta n'obulosi.
We were like those who are dreaming.
Era ne tujula ensoko mbumwa bwaffe.
And we are filled with laughter at our
ezo, ako maloboozi ga bamalayika tujja gawulira.
Those are the angels' voices we shall hear.
Buba ali olutalo balubaddemu emyaka 1800 n'ezigwamu.
They were already in battle for over 84,000 years.
Naye ng'olutalo oluganye kubanga baalina ekibi.
But the war was not won because they had sin.
Katulabiko wano katono twagala kugenda mu kisaba.
Let us see ya kli.
Kubikulirwa 12.
Revelation 12.
Onyura omusanvu.
Verse 7.
Kwikwesula 12 onyura omusanvu.
Revelation 12:7.
Ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo.
A division ndowoozo girabe yaliwo kati.
Now you see the confusion which was there.
Akati bamalayika bamu bali kusaidia Satani.
Now the angels were on the sides of
ate kati Michael ali kusaidia eno ne bana abalala.
And Michael was on the other side with the other.
Ne batanula olutalo mu kibuga Yerusalemu.
And then they began a battle in Jerusalem.
Nejjukira tuno olutalo olumu olutwita olwokubiri.
But remember the battle that we call the second
time. Naye lwali tusooka kuwangulwa.
But it
kujja kwanga luli olwasooka lwasooka.
It couldn't be won when the other first couldn't be.
Olwokuwaayo omusayi gwa Yesu.
After he had given out the blood of Jesus.
Okusobola okuwangula ekibi.
To win sin.
Kubikulirwa 12 olunyiriwa musanvu nti ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza so ne wataba kifo kyabwe nate mu ggulu
naye ngaebbanga ddene baali baddayo mu lubereberye sudayo mukaaga amataba we gajjabo ne badduka si buna ebibi byabwe mu Yerusalemu tayaali nga balinako amatwale ganaasatu agasooka
eno
sadiyas homulandi nene eyagundi nene eya berulo ng'agogo matwale bagawambagaawo nga bagezaako owamba amatwale gali amala naye nga ziba ntalo
tugendayo
okusala situiti eno oyingire mu situiti eri nga
luba
kati entiisa ekyabeerangawo nga bawamba abava mu homeland ziri ne bajja eno kati kyekizibu ekyali kiwo mu bwakabaka buno bw'omuggulu nono tulaba lutalo olwokubiri naye nga luwawangula oluvannyuma lw'okuba nti olutalo lwasooka lwali lumaze
okulinnyiwa
olw'okuwangula ekibi tujja kuba bawanguzi nnyo singa tunaagobeya protocol z'entalozi ekikyatulemesezza okulwanisa olutalo no okulwanisa sitaani
mwonsi
nti gw'oba ogoba sitaani waliwo amwaniriza oba okitegedde embeera yaakyo bw'eri singa twa tusobola okwekwatagana abagoba sitaani fena netugoba
sitaani naye
nitwandibadde kale tuyimiridde bulungi kati tugambe kale ensi eyaniriza sitaani ekkanisa ffe ffenna nga sitaani tumuli bubi naye ate ekizibu ekiriwo ate muffe mwayingiramu ate abaaniriza sitaani banabbi b'obulimba abatuma
ab'obulimba
obutale obwetu bwe lwajja lutatabukira ne lutawaanya luganye naye nga new generation
we as the new generation
ne bwe tunaategekayo abantu nga batono nnyo naye nga tuli omuntu
omu
ng'ekibi kyoffe tumaze okulabika nga tukirinnya ku
mufeeti
tujasobola okumuyigganya sitaani wonna wonna
wakubanga
tugenda kwegatibwako bannaffe abaasooka okuwangula ekibi
ekyo
bamalayika connection bweti gwegenda okubeera abooluganda mu
ntalo
yesu yeebazibwe twetaaga okulabika nga ekibi kyo tukiteeka wali mu buli kafo oba mu bufumbo tutereere buli omu akole ekimugwanidde okukola tokkiriza kibi kufuna katuli wonna we kiyingirira Yesu yebazibwe. Twagala okukola ekyaliwo mu bwakabaka bw'omuggulu. Tubeere nga tukwasaganya nabo mu lutalo tusobole okusumula no ku nsi ne muggulu nga kikola ki kisumululwa bwe tusiba nga nabo basiba ekintu kiri kimu singa tusooka nitukkiriza olutalo
lwasookaolw'okuwangula
ekibina ffe tukiwangula netuwangula ensi n'ekibi kyamu jjukira tekikyali muggulu bakigobayo naye bwe kyagoba muggulu bagamba kisanze ensi n'abagituulamu naye naffe twalina kumalirira netukkiriza olutalo olusooka tulukkirize tulwane olwo okuwangula ekibi nga tuyita mu musayi gwa Yesu.
Kino ogusota ogunene ne gusulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era sitaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Ne mpulira eddoboozi eddene mu ggulu nga lyogera nti kakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga alopa baganda baffe yasuulibwa abalopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro.
Yali talopa ffe ffekka abali eno yamalanga affe na bamalayika
ati
bwe bajjanga okuŋŋaana mu masekati wali ng'agamba ono yasuze waffe yasuze eri omulandize
waffe.
Simanyi oba otegedde engeri
yangakulimba
leero obeerako eno tuliko mu lukiiko kaakati bwe mutuuka okuŋŋaana ng'agamba ono yabadde waffe era twamukozesa n'endagaano kati waffe. Teyaloopanga ffe ffekka abali ku nsi kubanga bamalayika baganda baabwe bonna bamalayika baabeeranga baaluganda
bonna
Yesu yebazibwe. Ye mwenyini bwe yamalanga okubalimba abafe ate ng'abaloopayo wali olabyeko omuntu afaanana bw'atyo yakusenzesenze mugende mukole ekibi ate byasooka okugamba ono akoze bw'ati
kwekulirwa
essula 12:11 nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe.
Owulidde bulungi ekyaliwo? Bakkiriza omusayi gwa Yesu ne babuulira enjiri mu bwakabaka buno obw'omuggulu ne bagamba tetugenda kwongeramu tetugenda kukendeeza teri kunyoola enjiri ne basooka bagiyisa mu Yerusalemu buli
situiti
naye nga basigamye ku musayi gwali gwa Yesu ekibi olwaleero ekibyalaka ekibi kifuluma kifuluma leero mulokoke Yesu twajja omusaayi gwe gugenda otutukuja tugenda bakuba ani gwe mukuba jjukira ali babagamba nga mmwe ani gwe mugamba no omusaayi gwa Yesu tugenda mukuba nga yakayingira wano nga balemerako obulemezi bagenda mu maaso n'obuulirayo era nga bakkiriza omusayi gwa Yesu mukama waffe agenda otuuka bo baali bamaze dda okuteekateeka emitima gyabwe nga n'enjiri egenda mu
maaso
nga babuulira enjiri mu bwakabaka buno
bwomubabuulira
bamalayika bannaabwe. Bayibuli egamba nti bwe beesiga nnyo omusayi gwa Yesu n'ekigambo nti baatuka essaa ne bagamba olwaleero ekiba kibe kibi ate kufuluma wano kubanga baali bakooye emyaka gyali mingi gwe. Jjukira bamalayika tebazaalibwa mu biro
eby'enjawulo
bazaalibwa omulundi gumu oba baatondebwa omulundi gumu kaakati jjukira ekibi bakiraba okuva emyaka gyonna
gy'obaddewo
n'ebikolwa byakyo nga mubiraba bulijjo mutuuka ekisaa ne mugamba mutuufu
tukooye
malayo olunyiriri olwo
tuli mu kubikkulirwa 12:11 nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa.
Nuulidde ekyaliwo baatuka ne bagamba
they reach a moment and say
akatuluta luno olusembayo oba kyetaagisa tuveewo tuzikirire naye nga
in this last battle which is to be destroyed
Satani yalina amaanyi
when
tunaamaliriza oba tukatufe naye nga tetugenda kuddamu kugumiikiriza kibi baasigala bo balemeddeko ekibi kirina kuba kibi ate leero kikoma leero kirina ofuluma naye ngaajjukira baali bakitegeddeko
nti
Yesu yazedde eno ku nsi gy'ali era nga bamulindiridde okuleeta saddaaka omusayi ogugenda okubaggyamu ekibi tuva owulidde bayibuli egamba nti nabo baamuwangula olw'omusaayi Yesu yeebazibwe jjukira bayibuli egamba nti bw'aleeta omubereberye ku nsi agamba bamalayika be bonna bamusinze ng'akyali ku nsi kakati bamalayika abamu ne bajeema bane bagamba ffe tugenda
tuvunnamyeera
katugenda tutandika enjiri eyo ey'okubuulira Kristo Yesu n'omusaayi gwe bamayiko baali mu kintu kino bagabulyeri baakirimu bamalayika b'okuteesa baali mu gw'okubuulira enjiri kati kubanga baganga tetunaba kulwana tuteekeddwa okumalirira okuleka ekibi ate n'okwogera ekigambo nga bwe kiri olutalo olulyoke luddeko luno etulaba nti ne batandika okulwana awo yesu olwatuukayo mu yerusaalemu ne banaazibwamu ekibi
kyonna
awo olutalo n'olyoka olundabira kati buli atatukuziddwa ng'olimu ekibi wabweru yesu yeebazibwe ebyo olutalo lwaffe olwo olwokubiri lwawangulwa nga lusinziira ku musaayi guli oba ku lutalo olwasooka tetusobola kulwana lutalo lwonna nga tukkiriza musaayi na kigambo kubanga twategedde antivayirasi yokka ejjawo ekibi yesu yeebazibwe era nga twalabye nti olutalo lwasooka
okulwanibwakati
luno olutalo olwokubiri olunene olwaddamu
okubanga lwakufulumya
sitaani mu ggulu
ne
bamalayika
be
yesu yeebazibwe wano ffe webatuweeramu nti wuuyaze okulwanyisa abakwata amateeka ga
katonda
yesu yeebazibwe era ne tutandika okuba obuyinza mu matayo
10
bawadde obuyinza ku dayimooni embi yesu yeebazibwe so wano we tutanula okufuna obuyinza anaffe okumulwanisa nga bwe tulinda olutalo olusembayo ku nsi
wano
kubanga tukyalinzeyo olutalo lumu singa tumala ne tuwangula ekibi nga
batukibwamuka
olutalo olugenda okuba nga lusembayo mu kubikulirwa
19
mukama akuwa omukisa
tujja
kuba tutandikirawo kubikwatagana n'entalo zino yesu yeebazibwe katugende mu ntalo tekati zetulinawo nga bwe tuweereddwa obuyinza tujja kugenda tulaba engeri y'okukwataganyamu ne bamalayika bano abaasooka ate nabo okulabika nga abawangula mu
lutalo
lwabwe olwokubiri
yesu
yeebazibwe oluvannyuma lw'okuba nti katonda mwennyini yatulwanira olutalo olwasooka yesu yeebazibwe kati tulinawo ffe entalo zaffe mu kiseera kino ez'okulabika ate nga twegattibwako bali abaasooka abaawangula mu lwabo
olwomuyesu
yeebazibwe twebaza mukama kubanga naffe atuwadde
obuyinza
era nga tukolagana ne bamalayika okulabika nga tulwana olutalo olwo katugendeko mu ssaala eyo mu ddakiika ntono nnyo nga
5
olw'obudde bwe tutalina bumala kitaffe omuyinza ebintu byonna tukwebaza olw'akaseera akalungi kootuwadde tukugulumiza ayi katonda ffe omwesigwa kwebaza gwe atwagadde atubikulidde olutalo lwewasooka okulwana mukama wa bakama mukama tetwasooka okutegera mu biro ebiyise nti ddala olutalo lwali lusinga entalo zonna lwetalo lw'okulwanisa ekibi mukama weewaawo oyogedde nga toli katonda w'abafu naye ekyatutta kyekibi mukama nga bweoyogedde mu baluumi esula ey'omukaago nyolwabimu esatu nti empeera y'ekibi kwe kufa mukama si kufa kuno kwokka okw'omubiri wabula okufa okulimu n'ennyanja ey'omuliro nga bwe kiri mukubikulwa 2:15 nti bonna nabo bateeka mu kufa okwokubiri ennyanja ey'omuliro mukama akusaamuusa emyoyo gyabwe nga bweyogera mu Ezekiyeri ssebo kabaka 2:18 tukusaba ssebo ng'era tukuddiza ekitiibwa n'ettendo bweyakkiriza okuwaayo omwana w'omu yekka omwagalwa osobole okuwangula olutalo olw'ekibi tukugulumiza era tukuddiza ekitiibwa n'ettendo mukama otulwaniridde ennyo nnyini watuwagala ssebo kabaka kubanga newankubadde nga wandituwadde ebirungi ebifaanana bitya newandituwadde amayumba amalungi era newandituwadde mukama amamotoka newandituwadde ebirungi eby'oku nsi n'ebyo eby'omuggulu tetwandibiwangaddemu tetwandibibaddemu olw'ekibi ayi kabaka twandizikiridde mukama twandiweddewo ayi kabaka naye tukwebaza katonda ffe omwesigwa kubanga walwana olutalo lw'ekibi n'oluwangula mukama weebale ku yesu omuyinza w'ebintu byonna eyatufiira ku musalaba eyawaayo antivirus ey'omusaayi gwo okusobola okuwangula ekibi kyawandiikibwa ssebo katonda ffe omwesigwa nti saddaaka n'ebiweebwayo teyabyagala naye ssebo n'akutegekera omubiri ogw'okuwaayo ogwalimu antivirus oba eddagala eriwonya ekibi mukama okusobola okulabika ng'oyimiriza ejje bayibuli ekwogerako nti oli mukama ow'ejje naye ejje eryo bwe lyateekebwamu ekiwuka ky'ekibi bangi kuffe twakuzuukira mukama era abantu bo ne bafuuka abalabe mu katonda waffe omwesigwa nga bwe wayogera ng'ogamba nti naye mu nnaku zino abantu bange banfuukidde abalabe bange mukama twalaba ekibinja ky'abamalayika bwe bayingiramu ekibi bwe baakukyukira era baalwanagana ne bamalayika bannaabwe mu ggulu nga baagala okutuula era baatuula mu lukiiko okulonda katonda omulala ku lwabwe ne balonda kerubi oyo sitaani eyagwa ne bamulonda okubafuganga n'okubakulemberangamu ne tukulekawo ssebo katonda ffe omwesigwa era olutalo lwe lumu lwaleetebwa ku nsi n'okwekobaana okunene aye katonda ffe omwesigwa sitaani bwe yatukolera olukwe n'alyoka ayisa ekibi oba ekiwuka ekyo eky'ekibi mu musayi gwa adamu naffe ne tumalirizanga buli afuluma afuna ekibi ekyo n'okufa kuli eri aye katonda ffe omwesigwa naye olutalo waluwangula bwe wamala okuwaayo omwana wo era nga tewatubalira teyajja kulabika ng'atusalira omusango wabula buli yamukkiriza guleme okumusinga tukwebaza mukama eyalwana olutalo olwasooka tukugulumiza ggwe ssebo kabaka entalo zaali nnyingi bwakabaka obw'omu ggulu era entalo zaali nnyingi ku nsi kuno naye tewali lutalo lwasinga nga lutalo olw'okulwanisa ekibi mukama tukugulumiza kubanga n'okutuuka olwaleero olutalo olwo okyalutaddeyo omuntu kuvu nga lulwana muffe era ng'akuba kutuleka ekibi netukuziba ssebo katonda ffe tulyoke tuwangule buli ekibadde kituwangula tulyoke tuweebwe amaanyi tulyoke tuweebwe obwakabaka n'amaanyi n'obuyinza nga bizze ayi katonda ffe omwesigwa tukugulumiza era tukwebaza kubanga ssebo bamalayika batutegeezezza omwami tukulu abadde ayogera mu kufukulwa esula ey'omusa ey'17:17 paka olw'17 ayogedde n'agamba nti walabika olutalo mu ggulu malayika ne bamalayika be n'ogusota ne bamalayika baagwo ne batanula okulwana ssebo katonda ffe basitaani ne bamalayika be ne batalaba kifo mu ggulu kubanga nabo bamalayika mayiko n'ekibinja kye kyonna baawangula olw'omusayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeera ekyakwabwe bwe baamala okuba nga balindiridde omusayi gwa yesu okubatukuza era bwe baali nga balindiridde ekigambo mukama waffe yesu ne babuulira bannaabwe ne batayagala bulamu bwabwe paka nga bakyayi ekibi mukama ayi yesu omulungi n'olyoka otusa saddaaka mu bwakabaka bw'omuggulu nga baebulaniya bwetugambye mubebulaniya essula ey'omwana nyolwa23 paka 25 era ddala musayi gwe gwatuuka n'obawo amaanyi n'obawo obuyinza ayi kabakabakabaka nga bwe waleka otuwadde mu Matayo 10 tulyoke tulwanisa ekibi tulyoke tulwane n'ago amagye g'abasitaani gonna okubasula kubanga tetubengamu kibi kyetubuzaabuza tetubengamu kibi kyetunafunya mukama tubeere ab'amaanyi olw'omusayi gw'omwana wo yesu weebale kitaffe omuyiza ebintu byonna kubanga olutalo baaluwangula ne balyoka batutegeeza mu 12:12 17 tizisanze ensi n'abagituulamu kubanga omuliro lyo miwuuyasseeyo ng'amanyi alina akaseera katono naye mukama tukwebaza kubanga olutalo lwe watutandikako okulwana olw'okulwanisa basitaani abaali bakisindikiddwa no ku nsi bwe wakwata 10:10 zaabo ku bo n'abasiba mu bunnya obutakoba nga bwe tunyonyola mu Juudi essula eyo esooka 6 nga mu Pita ekyokubiri essula ey'4 ne bamalayika abatala ku mabitibwa lyabwe abasinga wakumi na munyegereza kizikiza ewewaawo ku bikulu 18 naye gyetulaga ng'era wasigalawo 10:10 abakulembeddwamu Jezebeli oluvannyuma lw'okuba nti sudaani naye mu bikulu 2 wamukwata n'omusiba mu bunnya obutakoma era alitebwa mu kaseera kali naye waliwo Jezebeli omubaka we bwe yawa obuyinza mu 13 olunyi olutandika olusooka n'opaka olw'omukaaga nti ensolo naye
nti sitaani okusotola obwedda nekuwa ensolo obuyinza n'entebe yaako n'amaanyi era mu kuluka 17 Jezebeli yatudde ku nsolo eno akutte n'ekikompe omuli agenda ey'okuvuula n'okulwanisa abaana ba katonda weewaawo se bakatonda bomwesigo kuluka 18 tulaze nga waliwo n'emyoyo emibi egy'abamalayika abaagwa abaasigalawo nga bangi era nga basinga abali mu nsi aye katonda fe omwesigwa weewaawo se bakatonda fe omwesigwa kuluka 18 bwegambye naye mukama nga tulindirira olutalo olunaasembayo mu kubikulesitula y'19 waliwo enkale eziri omu mazekati gaffe z'ogambye temunaasibanga ku nsi ne mukuno nga kisibibwa temunaasumululanga nga nagyo kisumululwa si bakatonda fe omwesigwa bw'otugambye mu Mateo 18:18 paka 12 bw'ogamba nti kankano mbawadde mu temunaasibanga ku nsi ne mukuno nga kisibibwa wewaba bamalayika bali abaasooka okulwana olutalo bamalayika weerali bamalayika badoni weebali abasiba emyoyo giri ku lunaku luli eri era bamalayika w'omulanga bo weebali mukama ne bakabbi eri weebali si bakatonda fe omwesigwa okukwegattako mutawo uno kubanga tuwalaga mulina musaayi wabula n'abaamasaza abamutirikutavugira mu kisikizo eky'ensi eno aye katonda fe omwesigwa naye ebyokulwanisa byaffe byamaanyi n'okumenya ebigo nga bwe kyawandikwa si bakatonda fe omwesigwa ne tebatuduumira era ne tugaba bamalayika abakutte ebyokulwanisa naye twaweebwa obuyinza budayimooni embisi we katonda fe omwesigwa naffe mu ntalo zino zitutegese okulwana nga tukyayira ddala ekibi era nga tugenda mu maaso n'okubuulira ekigambo kyo mukama tukyayira ddala ekibi n'okutuuka okufa mukama nga naye tugamba ekibi kirina okuvaamu mu nsi ekibi tulina okuba nga kituvaamu mukama nga tuwangulira ddala se katonda fe omwesigwa wabula mu lutawo luno mukama nga tukkiriza okuleka ekibi era n'okugenda mu maaso n'ekigambo kyo kyeriva tuduumira bamalayika abakutte amakondere mukulu okubikosulayo 8 okuduumira abakutte amakondere 7 akutte ekondere erisooka duumira ekira malayika abakutte ebyokulwanisa byaffe mukubibwa 15 odumire mayiko n'ekibinja kye abaawa n'otalo olwasembayo mu ggulu kankano bajje batandike okufa ebaitaba amasasa mubwengula bwaffe mukama obadi yesu n'ezooka egambye mubakabaka bw'emunyenye olwasimba amakanda oba amasasa b'omukanda weewaawo ezekeri esula emiwe 7 egambye ne wansi mu nnyanja ezekeri emimwenda egambye ne ku nnyanja ezikusinga ezekeri 18 n'agamba ne ku nsozi ne mu biwonvu ne ku mito gy'abantu ne mu gy'embuzi se bakabaka bakabaka mayiko ng'ojjala ekibinja kyo Daniyeri 12 yogerwako nti olidamu n'otuyimirirawo mu nnaku ez'oluvannyuma olindiira abaana b'abantu mu nnaku ez'oluvannyuma kye tebatukowodde nga bwasooka okukulemberamu olutalo olw'omu ggulu jyangu neera okukulemberemu yitamu omwe mutukuvu nga yatukulembeddemu fenna kubanga fenna tuli baana ba katonda wamu nammwe kubanga baluŋŋamiza omwoyo wa katonda abo be baana ba katonda mayiko omuyagira bwa katonda yitamu bwengula bonna fefeta mu afurika yonna fefeta ne mu asia fefeta ne mu amerika fefeta ne mu australia fefeta sibo kabaka bakabaka yitamu ne mu bungereza sibo eyurupe continent tukusaba oyitemu eze zakariya sulayo esooko nyo 18 laba abafefesi nga bayitamu okufefeta mayiko gwakulembeddemu okufefeta emizibu be bamalayika baagwa abadde bali mu bika abali banabbi b'obulimba abatume ab'obulimba abasumba b'obulimba amadiini ag'obulimba ensozi ne mubiwonvu mu mito gy'embuzi mu mito gy'enkoko mu matanda munda mu mayembe sebo katonda ffe ebyawongebwa sebo katonda ffe omwesigwa oyitemu ng'onsi bamalayika mayiko okulwanisa abo okutema enjegere zaabwe okutula ebisula byekyo ekyo ebadde byasiba abaana ba katonda ebadde byasiba ekkanisa ya yesu obutamanya amaziba ebadde byasiba enjiri y'obwakabaka ebadde byayonoona sebo katonda ffe omwesigwa ebadde birese endwadde olwaliro mayiko oyitemu n'ekitala kya katonda bayibuli egambye mu balumi esula y'omunaana tuli bawanguzi n'okukirawo katonda bw'abeera ku saidi yaffe bwe tuba n'okubeera abawanguzi n'okukirawo waliwo agenda atuwangulira ng'atuwangulira mu nsi ey'omwoyo mu kubikosulo y'omukaaga oyo olusooka n'olwokubiri mayiko omulangira waffe atudde ku ndogoyi enjeru laba n'ekibinja kyo kyonna nga bali ku ndogoyi enjeru nga bakutta ekitala eky'obwogi obubiri nga bayitemu okutema enjegere z'abasaani ze baali basiba mu bulamu bwaffe ze baali basiba mu makanisa ze baali basiba mu bantu ze baali basiba mu mabizinesi ze baali basiba mu nnimiro mu bulamu bwaffe mukama mu buli kintu kyonna mu ku magezi gaffe enjegere mayiko tema mayiko tema enjegere tema enjegere ezaatusibwako tema enjegere ezaasibwa ku kanisa mu linnya erya yesu yitamu n'ekitala yitamu n'ekitala okufefeta era gobererwako emabega malayika w'ekkondera eryokubiri duumira malayika gabudyeri ayitemu ng'aleeta obubaka eri abantu ab'enjawulo era nga tuyitemu mangu nnyo malayika w'ekkondera eryokusatu duumira malayika w'okuteesa naye ayitemu ng'aleeta ebiro n'ebiseera ng'abikuma ebiro n'ebiseera ng'asoma mu maapu y'olutalo ng'atubikulya maapu y'olutalo era weewaawo mu bwangu ddala malayika akutte ekkondeere eryokuna duumira malayika akutte ekibi ekyokuna akutte ekyo ekyokuna ng'alina enjegere za katonda malayika abadoni ow'enjegere weewaawo yitemu naawe kubikwesula emwende tugambye ni malayika abadoni olunya olw'ekkumi n'olumu alina ne banne 10,000,000,000 biliyoni 2,000,000 bayitemu leero mayiko ng'atema enjegere za sitaani era malaika abaddeyo nayitemu nenjegera okulasiba okubalwambunya obutakoma aba kiri mukubiku esula ey'omwenda esula ey'amakumi abiri nina okusota ogunene nena amalaika ng'alina olujegera olunene nayebwekisibuyotobunya obutakoma n'akwata okusota n'agusiba n'atekako siiru era weewa wayita ne banne malaika maiko ng'ayitamu okuyita musisima katonda fe mu bulamu bufe kanyini abali wano emyoyo emibi egibaga gitulawanya ng'enjegera zitemebwa nga tulebisiba ebadde byakwata buli kifo ebadde byatusiba katonda fe mu bwengula bwaffe okulemesa esaala zaffe okulemesa enjiri y'obwakabaka okulemesa obulamu bwaffe okulemesa okufuna ebyetaaga mulamu lwo nemukuweereza katonda era ng'ajjamu ottema enjegere ez'abasitaani eziba nezisibya abantu bakatonda enjegere nga zikutuka leka malayika abadde newenjegere ayitemu okusiba emizimu egyo kulunya obudekuma bayibuli egambye mu mata kumi nabbiri tosobola kuyingira mu nyumba ey'owamaanyi n'oluyoloona emirimu gye okujjako ng'osoose n'omukwata n'osiba emyoyo emibi egyamalayika abaagwa egyatondawo amadiini ekyo tugirumba malayika abadde liyitayo yitayo okusibula abantu bakatonda ne malayika maiko tema enjegere z'abasitaani ezasirira abantu madiini ag'obulimba mu nzikiriza ez'obulimba yonna yitayo yitayo ne malayika abadde oni akuveeko emabega okusiba emizimu egiri ku mitwe gy'abanabbi b'obulimba egiri mu madiini ago egiri mu nzikiriza ez'obulimba mu batuma ab'obulimba abasumba ab'obulimba ayi kabaka bakabaka yitamusaba mu mbikuvu otukulembeddeko okuba n'olutalo leka maiko ng'ayitamu ng'atema enjegere oluwaleo sobatonaffe ng'atema enjegere z'abasitaani ezibadde ku nsozi emizimu ku gibano gyasimba amakanda wasibu nyanja ne mu buyanja bonna obw'enjawulo buli abakuwanira amazzi ng'ezegere biri mwende bwatugamba tisitaani ayogedde ng'agamba ntanze amazzi gonna gange naye sigaga olwaleero leka kigakase maiko omulangira wa katonda yitabo yitabola otema enjegere z'abasitaani ezasimbibwa ku nsozi ezawongebwa mu mayembe ezibadde ku mitwe gy'abantu abantu abatambula ku nseero nga bawongebwamu emizimu nga balina dayimoni ez'enjawulo okuzitambuza okuzisabaza mu bwengula yonna waliyo ababuukira mu bwengula mukama nga basabaza emizimu naye olwaleero maiko ng'oyitamu n'ekirala tema enjegere ezo zibadde mukama tema enjegere ezo mu linnya erya yesu era malayika abadde oni ew'enjegere kwata osibe obunnya obutakoma okuduka ku naku lw'omusango yitamu mu uganda yitamu mu uganda mwonna yitamu mu afirika yonna yitamu mu amerika yitamu mu australia yitamu mu asia yitamu mu europe ayi kabakabakabaka yitamu maiko yitamu abaroniawo yitamu vaako emabega n'omuliro ogwokya malayikawo omuliro tugamba malayika we ekondeere ery'omukaaga kwata ekondeere y'odumire malayika abamalayika b'omuliro bakutta ekibya ky'omukaaga katoole omuliro okuva mu kyoto kya katonda ekiri mu masekati g'abakerubi ezekere esula ekumi bwegambye bayiwe ku bibuga by'abasitaani bamaasire ku buli nsulo ez'amaanyi ga sitaani amaganda g'abasitaani bwe gabadde maiko ng'ayitamu ottema enjegere zaabwe era malayika abaddeoni ayitemu okusiba abamalayika babaagwa emizimu egyo mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu era weewaawo leka malayika w'omuliro ayitemu n'omuliro ogwokya okwokya amangi ekizikiza agabadde mu madiini agabadde gasibya abantu agabadde galwaza abantu mu linnya erya yesu omwana wakatonda omulamu yitamu malayika w'omuliro tutuma malayika w'omuliro yitamu n'omuliro ogwaka nawe wayitamu esodomu n'ojja sodomu n'eggomola n'ogimalawo n'ogizikiriza yitamu n'omuliro ogwa salufuric acid okwokya toola omuliro ku kyoto kya katonda awatandikira ennyanja y'omuliro toola omuliro malayika w'omuliro okumaasira ku bibuga by'abasitaani yitamu madiini ag'obulimba yitamu mu nzikiriza ez'obulimba yitamu banabbi ab'obulimba abasumba ab'obulimba abasumba ab'obulimba abatuma ab'obulimba banabbi b'obulimba abasomesa b'obulimba mukama balina amaanyi g'ekizikiza leka malayika w'omuliro yitamu n'omuliro okusaanyawo amaanyi g'ekizikiza agali mu masabo ku nsozi mu masabo mu biwonvu masabo mu bitanda munda yitamu n'omuliro ogwokya yokya amaanyi gaabwe galimu okuddamu okulabisibwa bambule yambulira ddala abasamize abaloga bali ku nsozi yambulira ddala malayika w'omuliro yambula omaasire omuliro ku maanyi gaabwe ag'ekizikiza maasire omuliro mu bwengula bwonna obw'ensi eno uganda maasire omuliro mu afirika yonna emizimu gye bali gikampize mu bwengula wansi mu nyanja ne mu biwonvu mukama ku mitwe gy'abantu leka omuliro ogwaka malayika maiko n'enjege malayika maiko n'ekitala ng'atema enjegere zaabwe malayika abadoni ng'akwata okusiba malayika w'omuliro yitamu ngoyo ky'amaanyi agabadde galwaza abantu bakatonda mu nsi eno mukama agabadde gabalwaza agabadde gabadde gak'endwadde ne bagenda mu manabbi b'obulimba agabadde gakongagongobaza agabadde gabalemasa mu linnya erya yesu kubanga matayo kumi atugambye badde obuyinza ku dayimoni ebi na buli ndwadde okuziwonyanga naye wabaddewo emizimu egirwaza abantu bakatonda wabaddewo emizimu egirwaza abantu egiremaza abantu egibagana okwogera olwaleero malayika w'omuliro yitamu n'omuliro okwokya amaanyi g'ekizikiza yitamu n'omuliro oyokye ennimi z'abalaguzi ab'obulimba abadde balagula mu nsi eno obulaguzi bwabwe buleme okubanga buddemu okukola kubanga bayibuli egambye ndine kubira ebyo tebalitamu kulagula nga bwe kirimu ezekeri esula ya 28 olunyo otandika esula ya mwenda okuba kunya olusooka paka olwomwenda tebaliddamu kulagula byabuliba ku bantu bange mukama mu biro biri eri isaya esula yomukaaga watoola omuliro n'ogulera akamwa ka isaya n'okoma ku butali butuukirivu leero toola omuliro okome ku mimwa gy'abanabbi b'obuliba nebalagula bireme okuddamu okubaawo mukama oswaze amaanyi gaabwe yitamu mukama mu matuma ab'obulimba yoce malekawo omuliro yoce ebigambo byabwe nebalagula ku kanisa nebalagula ku bantu ba katonda nebabonaabona obunabbi bw'obulimba abutuma obw'obulimba ebigambo ebyobulimba enjira ez'obulimba malekawo omuliro yitamuozi oce ozibalemu amaanyi n'obamalemu ekibi ekyali ku mumwa gwa isaya bwaleeta omuliro nekukoma ku mumwa bwabwe mukama buli ali buno nga bamulegulako ebigambo ebyobulimba nga bayita erinnya lye musabo nga bayita erinnya lye musabo nga bayita erinnya lye musabo tutume malekawo omuliro okwoca emumwa gy'omulogo oyo n'ebigambo by'omulogo oyo mukama okwoca ekigambo ekyo obutaddemu okutambulira ku bulamu bwe obanga kyabusabuze obanga kyabulogo obanga ali saala mbi mukama olwaleero malayika w'omuliro amaasira omuliro ku saala embi ezibalesebwa mu masabo ne mu makanisa ag'obulimba mu bannabbi b'obulimba mu linnya erya yesu ababadde babuusa emyoyo n'obulogo obw'enjawulo mukama olwaleero ezekeri essula ey'omunana egamba tibatadde emisambwa ku nzija eziyingira mu makuŋŋaaniro gaabwe tibatadde emisambwa mu miryango egiyingira mu makuŋŋaaniro batadde emisambwa mu masaŋŋanzira naye olwaleero sindika malayika amadoni n'enjegere okuba kwakulamu okuba kwakulamu basiba enjegere siba enjegere maiko maiko tema amaanyi abaga ekizikiza malayika abadooni osiba siba kwata osiba mbunja obutekoma okutuka kunakuba musiramu tetubaalibakwade mu nsenyi temubakkiriza kuba mu nsenyi temubabawadde mu lukalu temubaalibakwade mu nyanja nebakwade mito gy'abantu nebakwade mu biwonvu wabula mbunja obutekoma okutuka kunakuba musangu mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu tumejjere bamalayika bayibuli egambye tibamalayika batuukiriza ekigambo kya katonda mu zaburi 13 19 paka 22 bamalayika batuukiriza ekigambo kya katonda bagambye tekunaasibanga ku nsi n'omugulu nga ekisibibwa tetubatumye malayika agende asibe emyoyo gy'emibi tetubye malayika w'omuliro ayoce tetukyayokyama mimwa gyaffe wabula waliyo bamalayika batuweereza bayibuli egambye ebulaniya esula esoko z'13 paka 14 tibamalayika gyemyoyo gitumibwa nakigenda okuweereza abagenda osikira obulokozi tuma malayika mutume maiko mutume toleka mutume alwane entalo mutume kubanga ali kusaidiyaffe muyeso esula esooka bayibuli egamba nti ddala muyeso esula ekumi malayika anakka yesu anamubuusa oli kusaidiyaani malayika anamugamba buliza omuduumizi wajje lya mukama atuuse hayi kabaka otume malayika yakulembera mwekye eryalwa malayika mukulu gwa 12 onyola omusanvu ayitemu okulwanisa abo bayibuli egambye mu Danieli 12 ndyalidemu okuyira abaana b'abantu mu nnaku ez'oluvannyuma era maiko noyitamu leka padoni ayitemu malayika wenjegera yitamu okusiba gino gyomemezimu okusibira ddamu bunya obutakoma okutuka lwakula omusanvu basibe mugeyeena basibe mukomera lya katonda mu bunya obutakoma wansi tobaa newakubadde mu nsenyi tobaa newakubadde mu biwonvu tobaa newakubadde mu nyanja newakubadde ku mito gy'abantu newakubadde mu mbuzi newakubadde mu bisolo temubawa kifo tebalina kuba na kifo wano ku nsi bayibuli egambye tiraba katonda bwe yatonda ensi yateekamu omuntu n'atondamu ebisolo n'atondamu ebiwuka n'ateekamu ebyennyanja teyateekamu muzimu teyateekamu newakubadde malayika eyagwa so tebalina kubeera wano mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu mubwengula yonna tubayika yiga tuba mayika mubwengula tuba abadoni mubwengula yitamu mu nsozi malayika w'omuliro yitamu okwoca amaanyi gonna ag'ekizikiza agali mu madiini ag'obulimba agali mu madiini ag'obulimba mu nzikiriza ez'obulimba obunabbi obw'obulimba mubusamise mu bulogo mumito gy'abantu yonna yitamu mu mbuzi emizimu egyawangama mu mbuzi egyawangama mu butonde obw'enjawulo egyateekebwa mu nkoko mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu webale mukama webale katonda afumu esigwa muyoso esula esooka olunya esula ekumi onyoleku mpaka 12 yoso agamba enjuba n'omwezi bayimirire okutuuka katuwangude maayika omulangira wa katonda sigalayo mu lutawulu mbabadooni ewenjegere sigalayo mu lutawulu malayika w'obuliro naawe sigalayo okutuuka nga tuwangudde era weba malayika gabudyeri yitamu n'okukolesebwa okw'enjawulo okutubuliriza otawo n'obwe rubadde malayika w'okuteesa temwebala emmaapu yaffe bulungi otubulire wetutuuse kankano mu lutawulo malayika w'okumanya sigala ng'okyayawula ebyemwendo ku bitali byamwendo mu masekati gaffe weebale katonda affe omwesigwa weebale mukama ow'ejje kubanga olwana entalo zaffe mu linnya lya mukama waffe yesu